ai ngāhi e o tuā ake le folafola ae mea katoa pē o lelei na le fakatupu ae fonuā moe ngāhi mo'uga atahi moe ngāhi vaitafe foki na le fakatupu ae ngāhi mea mo'ui katoa ae ika i he vai manupuna i he atā moe faga manu toatolo i he fonuā na e fiafia mo fia mālia e o tuā he mea katoa kua le ngāhi e ne vakai tau taha ki nau tolu.